DJ Shipster.
Baba Tony.
Gypsy, Tony is coming, what ghetto?
Inenika twala mangwala yangu ni supika. Kaka bwela gandenda nkuliza tapi vili mbambu ya
Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Gandiri zile Baba Tony. Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Gandiri zile Baba Tony. Inendika twala mangwala yangu ni supika. Kaka bwela gandenda nkuliza tapi vili mbambu ya
Zezereka kwa Musa one mongane untufa kumajenjeka. Efyo gani waka makitala na mnyenu nkulika makola palipirimba. Amama kuti Tanzania timu pereke waka Dar es Salaam. Ululusa kazambia UTH banji kukoko siwanu. Aikona mama mundi pereke ku studio. Aikona mama umutumani muli Baba Tony. Mutumane muli Baba Tony. Inendika twala mangwala yangu ni supika. Kaka bwela gandenda nkuliza tapi vili mbambu ya Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Akandiri zile Baba Tony. Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Akandiri zile Baba Tony. Inendika twala mangwala yangu ni supika. Kaka bwela gandenda nkuliza tapi vili mbambu ya Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Akandiri zile Baba Tony. Manako plum kila kumangwanda. Baku pala zula pala kapela bimbuza. Zikulira ngoma kwenye yane ni makita. Munditengere kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Kandiri zile Baba Tony. Nati munditengere kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Kandiri zile Baba Tony. Inendika twala mangwala yangu ni supika. Kaka bwela gandenda nkuliza tapi vili mbambu ya Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Akandiri zile Baba Tony. Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Akandiri zile Baba Tony. Inendika twala mangwala yangu ni supika. Kaka bwela gandenda nkuliza tapi vili mbambu ya Uruku jitengela kwa studio. Dika ona nenae mute Kenya bamakina. Akandiri zile Baba Tony. Kwala yangu ni supika.
Kwala yangu ni supika. Kuliza tape vili mbambu ya
Kifunika tape vili mbambu.
Baba Tony. Baba Tony.
Baba Tony. Baba Tony. Baba Tony.
Kwala yangu ni supika. Kuliza tape vili mbambu ya
Munda na vili mbambu akwe.
Baba Tony. Kwala yangu ni supika.
Yoms got you.
Kuliza tape vili mbambu ya
Yoms. Sanyo wa SDK.
Baba Tony.
Sulu
Uruku jitengela kwa studio.
neighbor.